I'm a for daddy bonies, oh no. When I say my one is cut off, killing body one in moto. Come baby girl, nekutara za kikoto. Mbaka baby wake moto. Unyo unyo kama vile tunapiga foto. Kukuturo mambo foko. Baby come show me that thing, you're so hot though. You're the one and only chico. Oh baby girl, yeah. Kiboli nani kosha baby. Kikosi mwana fulani wajibana. Because in the commotion baby. Mtuwana shaku shaku za kibana. Kiboli nani kosha baby. Kikosi mwana fulani wajibana. Because in the commotion baby. Una kata mina pinda,
chekoza.
Una miuno ya kipemba,
chekoza.
Una fanya mina bugi benda,
chekoza.
Oh baby, I say una kata mina pinda,
chekoza.
Una miuno ya kipemba,
chekoza.
Una fanya mina bugi benda,
chekoza.
Oh baby,
chekoza. Baby najua wanipendaga na kila siku you my boo. Siwezi kuja kakutindaga ni kaja kakutia aibu. Kedekeza, chombeza, na umjuzi wakweza. Ay, 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 ay. Nice menipoteza, chombeza, dekeza, na umjuzi wakweza. Nina kata unapinda,
chekoza.
Nina minu ya kipemba,
chekoza.
Inafanya unabogi benda,
chekoza.
Ay, ay, ay. I say mina kata unapinda,
chekoza.
Kipemba, inafanya una bugi benda.
Chekoza.
Ay, ay, ay.